If I hurt you, I'm sorry, sorry, oh, oh. If I hurt you, I'm sorry, oh, oh.
Brian Beats
Flash Love Guno mtima simanyina kwa kuwa Yada basa jawanja watufu wakula Beba sobi zangala vekula Beba kwata neba samu mkuba Tawangi chikoze foshua Buhulira kwechavu kola miongola Ni mkulu echi malanja kukumakati Kubanja ule mpafu kujangula Tisimanyina cha wakula Nagizaka walala na imi alema Mfuvi nyokwa kubako mwenye kwechavu chitepe Zuku kamweda kandabuza Wakukweka uye kulio kwa suka Mbulilwenda wadipio katobu chwanze mbunyeke Mikwana change mbulo kujekweka Magame chantino wagenda Abazada wali bakwangade Magame chantino wagenda If I hurt you, I'm sorry, sorry oh. Magame chantino wagenda If I hurt you, I'm sorry, chibubu Chantino agenda Bulu tikeluma Oh, panangeluma Nadala Nakwea gala limono laini Ngana yeta nyiga Wali ngambi Nakusome chino wachiri Okubera mulu sirika Ndaba mulala kustatasi Wotimba timanezi kapshani If I hurt you I'm sorry, sorry Oh, oh If I hurt you, I'm sorry, chibubu Tudamu zenawe, muno mtima kubikoye No one is perfect, oh Lena manjina kuwela nawe Mikwana change mbulo kujekweka Magame chantino agenda Abazada wali bakwangade Magame chantino agenda If I hurt you I'm sorry, sorry, oh Magame chantino agenda If I hurt you I'm sorry, chibubu Magame chantino agenda Tisima njina cha wakola Nagizaka walala na imi alema Mfuvi nyokwa kubako mwenye kwechavo chitepe Zuku kamweda gandabuza Wakukweka uye kulio kwa suka Mbulilwenda wadipio katobu chwanze mbunyeke Kwa lingo kusaga Emyezi nijifuko mwaka Mwana kwe wachuka Nae kangume Katoka ngeno kakumuza Kagame chantino agenda Mulisi mula buga Nawaza waku mienezi chukirati wagenda Kwana change mbulo kujekweka Magame chantino agenda Abazada wali bakwangade Magame chantino agenda If I hurt you I'm sorry, sorry, oh Magame chantino agenda If I hurt you, I'm sorry, chibubu Magame chantino agenda
Gerald Music
Magame chantino agenda